ngekhanda sebegidela imali bathi vuka uyophanda isikelemba sitayisela amaphara intwana zaseka sizobulalana inamba abuthi panamera general iphunyuka 66 tabula futhi makaveli big skim phezula ethi imali eningi intwana yami khuphuka khuphuka asithi kunyamalala njengespirit ekhanda sebegidela imali bathi vuka uyophanda isikelemba sitayisela amaphara intwana zaseka sizobulalana inamba abuthi panamera general iphunyuka 66 tabula futhi makaveli big skim phezula ethi imali eningi intwana yami khuphuka khuphuka.
Uyaziya madoda ayiphele uzuma wulisa ukuthi uvani anke baba ngibona bathi correct sayitsheni hamba baby maskapane hamba ha hamba he sakawasha mazambane aibafethane suka amaphepha nangusomlandeli mele uhlale uyaziya madoda ayiphele uzuma wulisa ukuthi uvani anke baba ngibona bathi correct sayitsheni hamba baby maskapane hamba ha hamba he sakawasha mazambane.
Cool.